Nena jifiche kwa kanga wasikuone. Hivo usicheze rafu rafu, tabaki nawe uringe mini kusifu sifu. Tena mina wivu wivu, achana nao na roho zao ngumu ngumu. Nasema wazi ujue, usijemi uniue, kisha nawe upagawe, we upagawe, staki unune. Nibora ubaki na mi baby, kocho wani na milie. Kani shida tutambue, na tutatue, take it slowly. Amo bebe, 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 amo bebe. Pia kwanza siku takuende uko up country.
Ay, ay, ay.
Wakati unajua ni wepeke yako dhara mfili.
Ay, ay, ay.
Bila sina shida mina kwa mini we. Na ukumbuke kupiti ufaranza poe lovi. Salimu rafiki daju daju, ila uwe makini staki unyongeze mitabu tabu. Kisha panda ndege na gari yangu, nimesubiri ufike tucheze shaku shaku.
Nasema wazi ujue, usijemi uniue, kisha nawe upagawe, we upagawe, staki unune. Nibora ubaki na mi baby, kozi wani na mile. Kani shida tutamue, na tutatue, take it slowly.
Amo bebe, 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 bebe, bebe.
Hey my baby, let's keep rolling. I know I'm in your heart and you feel it too. Hey my baby, let's keep rolling. You know you in me heart and I feel it too.
Amo bebe, amo bebe, amo bebe, amo bebe, amo bebe, 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 amo bebe, amo bebe.